Price music, baby.
Bay City waves back on top. I thought I told you that we won't stop.
We amazing.
Yeah, yeah, yeah. And we ain't gonna stop, baby. You feel me? You feel me? Doopy. Let's go, my new.
Ayo, December 25, tuniletwa duniani kwa amani. Salute kwa my lovely mami. Natafuta pesa, weze kunibadili maisha. Sitafuti pesa, weze kunibadili kabisa. Kuna haki hapa, ya kutoa maelezo. Kipenda vya dezo, gharama itakuzidi uwezo. Take a note, bro, chukua vielelezo. Mindo fusa na gonga hodi, fungua milango. Nikiondoka wasirudi, na yacha tushombo. Tiketi ya ushindi uzeni, unaipata uja nani. Usulize nani, business, na dupi sokoni. Na pesa mingi kichwani, nazitaji mkononi. Hizi kelele za uwanjana zinitoi mchezoni. What's up? Yeah.
Best city.
Kwa ma DJ wote misi hongi nipigwe. Na wapa pole wabanaji wanaweka kauzibe. Busy ni kipaji izo siyo mazabe. Toka kitambo old school safiri chari marage. Sinipime sipimiki sera za kambarage. Nani mamluki nani esku ambie mizi tokabwe. Squeeze ukipendeza etu umeminya kibabe. Madem wananita yonta tizo yemi alade. Kisa abdala kasimama kasima madede. Na kurap simple tena simple kiwa na kili. Kurap kama izo so sawa ni kuna kili. Nasimama kama moja, uliza mashabiki tubishane kwa hoja, nani mlithi wa ikikiti, washikaji wanajisifu mitandaoni, kumbe ishu ni bando, beresi sokoni, piga goti, mwombe Mungu, zam, yeah.
Music.
Doopy. I see you, my
Danger.
Holla.
Ebana.
Afu squeeze no yua. Machiza doga kuchigia simu. Awakombi msaada wa fedha. Awakombi wapi ushauri wa maisha. Wakakupigia simu tu asubuhi wanaomba wa post Instagram. Shame on you, whack nigga.